mazimo mwana anyo jude muba kutebe funye mukanzu zumbegele ndega supu wa dodo olikendo weso alo abakuzala bawangale wansita momu mpulilwe nkulaba mfuna na malo walumba no mukisa ndavu yo yango bakeri bali kati mfunye nekimuli senga botonde nekyama bono sikwini mino ono kwini wa salongo nfunye namalala nakola kinze yakalaba munsiku nolyomu wempadde omutima olyomu katweragemu situka bebi wange tunyenyemu olikebango oli mugole ino mbaga nageswaga oli mugole ino mbaga nageswaga kulesa amalala ebyembaga byamalala wanika ekifuba abookyanga ebigere kwagala byalaali sikulimba naawo ndaba sikulise bando mulaavu sikuwenga bwendo osuddemu akabanzi njogeranga aliko omutaama genda kuwemba ejja gavumenti ebimanya kyempa genda kususuuta nemmengo obanga omuluka laavu gireete n'emitawaana agikwase gyagulanyi nadduka mumagagga kwagalana yeno omulaavu kwagalana oli mugole ino mbaga nageswaga oli mugole ino mbaga nageswaga kulesa amalala ebyembaga byamalala kwanika ekifuba abookyanga ebigere Swagga.